Gachi wona she.
Femi uno. Nikapatana na mchizi, akanishow vile ameomoka. Nikamshow basi alipe bill tukiondoka. Kwanza sikuamini ile mtana potoka. Sasa mechi mimi na cheki joke box imetoboka. Haina issue niko na wacha nimpe vitu. Nikavuamini ndio acheki kasitu. Leo kiuno nitampea na mchezo wakati tu, lakini nashindwa wapi mti kwenye huu msitu. Hawezi amsha nikaona wacha tulale. Labda mida yake masai atadunga mshale. Masaa yake nasikia mimi naguzwa mkubwa. Kumbe da sio mchizi Johnny bonge la kunguni.
I say unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam.
Kaniona fresh, akaja press. Nikupe company, mi nkasema yes. Kaniomba hug to me, nkaona so kiss. Harufi ya kwa padada, mbuna so fresh. Ukinigea chuna, usinlete noma. Tuna chati utamu na screenshot. We koma, najipenda kinoma. Usinlete homa, yani tumepuna makorono. Unlete ngoma, mademu wa mjini kavu. Mulize brother babu. Tumia kinga ukishona kachora nge tattoo. Kidata faster na make up ita kukoste. Kinawa uso inabaki sura passport.
I say unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam. Unauwa vibe, unauwa.
Okay.
Unauwa vibe, unanikata steam.
Shabata dem juzi na marinette kijani. Kani garanti doshi na dozi ndani. Pilka pilka ya kuteremisha toja. Boy wangu kwa mlango anagonga. Anyways, kini Friday ni melipa. Na kuna dem flani melika. Uchi hata CD nimeva, niko ready kukama na die hata kama. Tuzi tu, si, nimepige kura. Washenge ofisini ni pesa wanakula. Washauza nchi sasa watakinda nini. Ni sisi yani nyinyi, wajinga nyinyi.